tenda mema, moyo wangu umtukuze Bwana. If you know he's Emmanuel, you gotta dance for him. You gotta sing for him with your own style. Mungu na sisi, Mungu na wewe, Mungu na mimi, Mungu na sisi, hata tuwacha, yuko hapa, yuko hapa, yuko na wewe, yuko na mimi. Ukiwa unalala, ukiwa unakula, ukiwa unalala, yuko na sisi. Kwenye biashara, yuko na sisi. Ukisafiri, yuko na sisi. Kwenye masomoni, yuko na sisi. Aya, aya, aya. See you.